Martin Cossum Barriba. Minia, Triba already on the video, Yanko wants them to know. Hey, now I'm bravo, there's his song. I'm Barasa, and Cossum brand new. Yeah, life with me, dear Minister, in the Cossum River. I'm back.
Kwasem breni unia ebraso se obetie kwasem bre ye bra be sori na wafro bi biara obe wona wase wose kwasem ebre eno edwi kwasem free life word media ministries yema obi biara kwaba se waye kade se otie mira wasi Mesha subi su trashi me abon pai. Wenya mene kwa fo, umada wasi, yuwa ye kan fo, maka shi yesu. Wakwenya, tisi na odi ama umba. Biyo ma, ajini ni, ni enti ashi ni, ebre obiti wase. Wase msi, emma kwa, jisebe yejuma asana pa unchenye, odon fo. Wase minye yejuma, neshe kristo odi kwen kwenye mnyam. Eda wasi, sona wadom su chie, brebi yara. Una di diskusyo di emu ena ebo mpaye. Amen. Kolo fo emu sumfwa kwa hifod. Na menemu ebe che asemi. Kolo fo ena asema meno eche no. Watu ni dinise. Putoka asema si rise up. Sorry. Ewo Ezra. Itidu yumu enay. Ezra. Itidu yumu enay. Pepe se ebe kinkai. Si sorry. Na usuna asemi da. Na ye die, ye diwe chi. Wa hun ye din, na yo. Amen. Misa si subyo, sorry, na osuna asemida. Na ye die, ye diwe chi. Ma hun enye din, na yo. Odofo, ene asema mene uche. Se matu ni din, dadanu se sorry. Akwa amba nsuna obe sorry. Unu tufo bi kai. So odofo a wada, sorry. Free on them, the Christo, the best rain, amal. The amino can and ne, and say, a brass says so sorry. And the can say, sorry, brain, and I'm sorry, say, oh, sorry, free on them, said on for the canana. Why that check? Why am re? Why you bosha? Be beyond him, say, be beer, I couldn't be yet. When you show when you know I have one change, I will cheer. Kudu sa brabono ni ya kudu idye sabi uye shenye iye. Ba mipase show mkura ise. Sara. Onya mfiyo dokono. Asana. Oba. Na ube kase. Ni mfiyo bako besi. Ni mfiyo dokono. Na ye wasted ye sana. Debida. Na mi ini mnia oye. Ena oye. Na mikane. Babu bebi. According to the time of life, ewo brano unyakupon ebichum na wakwase Sodom and Gomorrah abofone ebakono umu Abraham huwono ena watu nsafra wansha mbrani fi unawedi nkita huu diopeso oye bia disma wakubi oye na ubisani sana yewe ena unanihile osheho mbukasi ena o kasa munu komodie munu ose obai die afisi seti sende ibia se besa ba bi o baba na wae de wa ho according to the time of life eno no e ma oba nu po en sheda nyi ne ho ndi mi ko sa be no na o fi maba o yom na o ne ni fi ro kono die em se history a wo wi ase abako sem se obi o nyi fi ro kono wa ho na o nyame ni a emba ni pa bi munu. The new prime being Hodano. The new price is sooner or no on your coupon or yo. And the name you want, say a yo, sir, says a young coupon, utimio adiena. Now, son, say, why am I not when we more need a swing in our pentino? A ma waboho, a ma wadache, a ma why am re, a ma unim say, as eterno, he said the uncle ye will be to me fair and who says you, me by ja obi, by me showing Christ. Wo wono mubanta fo kwara eso bia ni na dwo ambejo bia nemum nu kwa she na mdema o she ehwe mframa ebo ehwe ni anipa eka na jina pintin wa Kristo mu sa won fa Kristo so kra jin kwa ebra uti en kwa simi na ehye odin se sori oni en kechi ebi de chen wo en de bra uti na ba fa Kristo so kra jin kwa bible shi nyoma na ne se ni panyina hu na mon na ne da ho ni panyina ni panyina e boni de dikan na de tosu mi onu yakobo ni nyoma boye na boni bi asina kutia ho Yesu Kristo bo wa sin ni anso e bi tue bonika obi biara oba jina de Yesu Kristo de no bible no si oba jina enkwa enti dia me ne wo eka ene ene se e mo abem embu enyembre sori jina unaso na keka ho sori na pija ho me ade mi ton enye ye oh we ese ade ho we bi kura ekoton ye no boka wa starti ina odi bibi ye mfato ho wo ma excuse se we ko ya esu no obiara ene eda ede ho no ene obra ene enna ebra ni na a ede ho no nti jai na kenya ho sori ndi ka so ba sori kenya ho oba sori no akoni oba sori no otumpon oba sori na wa ma ho mre so umma ni anipa bakan bu abam umma ni ase wa oware wa ware ena wo yoba obarima ena nyoma nkuyi wense wo page ma bibinti bia wo yuma furu sa bibinti nyoma enkuya ena ho hati enfa adwini ene tibie bi ene suban bi eme se wa brabo bia mke che sori na kenya ho sori na koni sori na ubetimi aye dia echensa e nya wo nkuto ena ebiesi nya wo nkuto ena wo hu nya wo hu ne ebiesi dada nya wo na nyakopon do be frase e yo nyakopon wa otumi ade nyina ayo ma encourage you me show nkran say sorry fru na sorry na jina na so sorry na ko woni sorry na etumpon sorry na kekan ho sorry na nya nkwaje nkwaje amika wasem ne se o shu ebi e chechere so Among the heaven, and the 144,000, and the annual great, a pim, a pim, 199, and the annual great, 144,000. A 12 tribes, you know, it was here. Your friend is saying, do me, you know, and anything the big, I say, oh, media, and no, dear. Eh and there go fast anu be ko dia na me de me de e ko tra so de wan de masa wo boa wo ka twa sem na mo o che so ko hu se e ye dan bi ho na gate bi dan na ni pa ogumu bibri e ka sa wo do bibri ene wo wa ogo na jo bi sa se na wo ye ye den o so wo wa wo di ogo ma ni mo ja na re a ho wa ta die no en ti nyo wa wo di nyo wa 44 and I wear the walko. The emma wabemun to so masa anya mitiasi. To opija huna o soria. Sedia Ezra. Ezra fone kashua nisi empeni funi na se o. Oso fwe za diaba nisi ube sorry. Sorry. En transi. En bubu. Ebu niyamba nisi. Yen yebo bobrano. Nedi ya huna tuwe na nanu. Ena kwe ena maya bupone. Ema asuche na banya sudie. Baan enu ma. Uma enu ma otikite. Enu ma akunya. Se ube kama huwa she. Efe de over sorry na de kwa de ai if de bi de bi ni ho anu ai university from po umako umenye juma nye na motete ho na ba bo bo ye ma kan choose masa ba sorry ura kachi sorry na jina na so na ko woni so bi obi ko na wonya ani nche se usu nya ande enye logic woni se enu mam ho so bi akọ akoye na nye ya ebi ya uko abere ebi edimisho mkwa so ba sori na ujama na mwa usu so mpuntu mbi bibi ya na ufi bi edi ane kwa nasa wan sori anko nwa kwa mbe de u se nyo bina nwa de abrewa edimisho mkwa sa sori sori ni tuwa na mwa una kwa asori fi sori ni tuwa na mwa una kwa unya kupa unasi na mkwa je ede ewoho kutinya miasem kutia futusem kwa bompaye sori na bompaye sori na bibi na yo na na jai se mide minti minya hwe mide no menyina apame masa ya bambu misa kambi se ya bambu na mo no me kamfo ha de yesu so ma hwɛ sɛ ɔmfa kristo sɛ ɔkra agye nkwa ɛna yɛ adom brɛ ɛna yɛ nkwa gye da sɛ wofa yesu a ɔbɛhyɛ wo den asɛm no bɛhyɛ wo den asɛm no bɛpregya wo asɛm ma woasɔre asɛm ma woako w'anim asɛm ma wobɛbie w'ani ani asɛm bɛbie wo ntease ani asɛm mama sɛ ampa kristo pi a ɛbra wafa no sɛ wokra na wagye nkwa no o na ɔmadi w'abrabɔ so nyinaa no wobɛbɔ a wobɛka kyerɛ sɛ mmu akwapa obra otim ne wɔmpopo ho da wɔdi m'akyi wayɛ de ame kristo mhwehwɛ nti bɛsena me nifa mebisa wo sɛ me nnua nkosi da bɛn ɛna de bia ma wabɛma atoɔ nkosi da bɛn ne wone anidasoɔ abusua apo wo kunu apo wo yere apo obibi apo adwuma a masa mantra ho bɔte ma bibi mɛfa wo so de amehyɛ wo nkoran sɛ sɔre ne kanya ho sɔre na kɔpɛ adwuma sɔre na kɔ asɔre sɔre na kɔbɔ mpaeɛ sɔre na wobɛhu nyame tumi sɔre na wobɛhu nyame abasa sɔre na wobɛhu onyankopɔn nsa kɛse onua meda wo ase sɛ berɛ mu ɔnya berɛ no a wotie nko a asɛm me nnua sɛ womfa kristo sɛ ɔkra agya sɛ bɛ me canada no ɛna yɛ adom berɛ pɛ sɛ m no bɔ mpae ɛsɛ bi a woni mpae bɔ but ye anoho mpae ɛnam ne wobɔ podokasɛ wɔ sɛ sinners prayer a yɛ nyinaa bɔ ne nti no nyankopɔn nim nyama bɛɛ no nyankopɔn soma no dɔba hena de yesu kristo ɛma ne ba ɛbɛwu gye yɛn nkwa so mɛsi so na mesiesi so bio dede wo deɛ bɛa no sɛ meka na waka bi mekyɛ wurade yesu wasɛm aba me nkyɛn mede wo ase sɛ wasoma wakoa na ɔne me abɛkyɛ w'asɛm megye tom sɛ meyɛ ɔde bɔnyɛne fa mfonsuo nyinaa kyɛ me na bɛtra me mu fa wo sɛ mekra ɛne magye nkwa na sɛ wopie ɔhene mu a manya ɔyera ɛba wurade boa me na mentumi ntena ase ma ho amen wowɔ kɛtɛkyiri ɔdomfo no bɔmfoɔ sɛ ɔkra baako sesa no adwene a abade ma ani gye ɛba soro bɔ mpae sɛ firi saa bere kɔ wakoa ana wabawa bia bɔ mpaeɛ ɛwɔ nokora mu yi wade ne akoma mu yi firi akoma mu abɔ no ade fɔmfo nso ɔkyɛ wɔn na dom ka ho no bi ɔkwan sonko ma wɔn sɛ wopie a ɔmu bi anyɛ ɔyera ba ɛmso mfo akɔ ifod ɛnam ne mu ɔkyɛ asɛm yi me telephone number ɛyɛ 0244-86-9499 Box is PO Box 0025 Ghana Iowa Asante region. Yami Shra na Mindun Council T and Quasem a free life with media ministry. Bye bye that for so the best in share a T and Quasem. Amen.
Yeah.